had this lunch.
And mine is the point of bullying, that's the week.
And I want to continue now with the message in the afternoon.
The event of the day of June 1, at the beginning of the afternoon.
Connected with the first message. I think we pretty much proved from Scripture that there's only one road to the promised land, that's through the wilderness. And particularly in the end time, Yahweh is calling his people out of commercial Babylon to the wilderness. But what I want to show you now is something even more interesting. I want to show that Yahweh actually has one specific place in Scripture that he talks about. Of taking the people. Now let me start by saying, not all the first group believers will be going to this place. I believe from Scripture it'll be the 144,000 in Revelation 14. And we know potentially there could be 1 or 2 million first group people. So I like to call the 144,000 of Revelation the first of the first fruits. If you want to understand about Yahweh's calendar, you have to understand cycles of seven. There's seven cycles of seven in the
Jubilee.
I always say Yahweh works in patterns. And once you understand this pattern, the pattern doesn't change. So part of Yahweh's pattern is a tithe. Part of Yahweh's pattern is the tithe. When you look at either the tithe or the first fruit, it's the same. So if I have 100 mangoes on my property that I just picked, the first fruit of that would be 10 mangoes, the tithe. The tithe is always the first of the first, the best of the best. We don't give Yahweh the last 10%, we give him the first
10%.
And if you're not tithing, forget about it, you're stealing from
Yahweh.
You're holding your blessing back. I've had before brethren tell me, I can't afford the tithe. And I tell them, you can't afford not to
tithe.
Because if you want Yahweh's blessing, you have to give him the
10%.
So the 144,000 were the tithe of the congregation in the end time. In the place I'm going to show you from Scripture that Yahweh talks about, a secret place that he's going to take his people, those are the
144,000.
How do you know it's not everyone? Because very clearly in Matthew 24, when Yeshua returns, he sends his church to the four corners of the earth, gathering his elect.
Alituma makerubi wake katika pembe nne za dunia hii waende wakusanye mateule mateule wake.
So there'll be brethren in all of the world, not just in this place I'm going to show you.
Kwa hivyo tunajua kana ya kwamba kutakuwa na wateule wametapakaa katika pembe nne za dunia.
But the place I'm going to show you is a special place that Yahweh picked out for the 144,000.
Sasa naenda kuonesha ni mahali maalum ambapo Yahweh ametenga kwa sababu ya hao 144,000.
Now I'll give you some more good news.
Pia tunawapatia habari nyingine nzuri.
You might think, well, I'm very poor. How would I ever get there?
Basi mwingine akaenda akadhani kana kwamba mimi ni mnyonge sana, maskini, siwezi nikafika pale pale.
But what we're going to see is that the 144,000 were taken to this place.
Basi tunaona kana kwamba hao ambao wametajwa pale hicho kikundi cha 144,000, kuna njia ambayo itatumiwa kuwafikisha pale pale.
Leaving commercial Babylon, you have to do that. No one's going to force you.
Kutoka mfumo huu wa Babeli, na si Mungu yule uchukua tu ya kujiondoa, na hakuna mtu atakaye kulazimisha uondoke.
But the ones who do leave commercial Babylon, Yahweh will take them to the special place he talks about.
Na wale wataondoka katika mfumo wa Babeli, hapo pahali maalum basi ndipo watakapopelekwa.
So let's go to scripture and start looking. What is this place? Where is it? Is there a name to it?
Basi wote tuangalie maandiko tuone kama hapa pahali hapo na jina lake ama tunaweza kupatambua kupitia maandiko.
First, let's go to Revelation 13.
Kwanza tuende katika Ufunuo Yohana 13.
And see what's happening at this time.
Tuone kile kinachotendeka wakati huu.
Revelation 13, verse 15 through 17.
13, aya yake ni ya 15 hadi 17.
And it was given to it to put life into the image of the beast, so that the image of the beast might even speak, and might cause as many as would not worship the image of the beast to be killed.
Akapewa kuchua pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kufanya hao wote waisujudie sanamu ya mnyama wauawe.
Now 20 or 30 years ago, we might have wondered, what is he talking about?
Miaka kama 20 au 30 imerudi nyuma, tungekuwa tukijiona na kujiuliza, je, maana ya hii nini?
How can you put life into something that isn't real, that's an image?
Je, wewe ukatibu hai yake katika sanamu?
You're going to see that tonight in the video I'm going to show.
Basi leo mtaona hayo katika video ile tutakaoona.
Very clearly, this is talking about artificial intelligence.
Basi ile jambo linaongea kuhusu yale maarifa ambayo si ya kweli ama yanajaribu kuchukua uhai.
And mankind is very advanced at this point of making half man, half robots.
Mwanadamu sasa ameendelea sana kubuni viumbe ambavyo nusu yake ni mashini na pia nusu yake inaonekana ni kama mfano wa mwanadamu.
So we're living this already. It's already here with technology. And then verse 16 and 17. And the small and the great, the rich and the poor, the free man and the slave, it causes, these causes, that they give to them all a mark on the right hand and on their foreheads, even that not any could buy or sell except the one having the mark for the name of the beast or the number of its name.
Naye awafanya wote wadogo wakubwa na matajiri na maskini na walio huru kwa watumwa watiwe chapa katika mkono wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake.
So I was talking about this morning with COVID.
Nilikuwa nikinena katika mafundisho yale ya kwanza tuliyokuwa nao kuhusu ugonjwa wa COVID.
You really don't have to use your imagination. We already lived through this.
Why is it so sad? If you pass me, I'm not going to get into the fire. I'm going to come out of the fire because I'm going to get into
this one world global beast government is going to make something. They're going to cause something that people have to take the mark to buy and sell.
Yani mfumo ama serikali hiyo moja ya kati za mwisho italeta jambo ambalo litasababisha watu wapate kuweza kuchukua chapa hiyo.
Just like they caused COVID to happen.
Kama tu hilo lilifanya hiyo COVID ikafanyika.
So that without your QR code in your hand, you couldn't go and buy food.
Na ndipo hivyo watakapofanya wakati watakapoleta hiyo chapa ambayo tunaita QR code.
So we're living this. You don't even have to use your imagination. We're actually living this. This is happening before us.
Sasa mambo tunayaishi, tunaona yakijiri mbele zetu.
And something else has come that will be worse than COVID that will come soon.
Pengine kuna jambo ambalo litakuwa hata zaidi kuliko hiyo COVID ambayo itatukia.
Like I said, they may or may not put a chip in the hand.
Dove si hanno hanno pure la forma dove si hanno la forma di chip grafica di fatti di ricordare.
But they already have those phones, so it's already the phone is in your hand and it's an extension of the body. So they may or may not use the chip, but they don't need it.
Lakini hiyo simu yako ya rununu ni kama tu mfano wa hiyo chip.
So what is Yahweh's answer to this?
Na Yahweh jibu lake katika hiyo hapo ni lipi?
Let's take a look in chapter 12.
Tuangalie katika sura hiyo yake ya 12 ya Ufunuo ya Yohana.
Verse 6 of Revelation 12.
Katika aya hiyo ya 6.
And the woman fled into the wilderness where she had a place, it having been prepared from Elohim that they might nourish her 1260 days, 3.5 years.
Yule mwanamke akakimbilia nyikani ambapo ana mahali palipotengenezwa na Elohim ili wamlishe huko muda wa siku 1260.
So the woman goes into the wilderness to a particular place.
Yule mwanamke anapelekwa pale jangwani mahali ambapo ni maalum.
And then verse 12.
Katika aya hiyo 12.
He says, because of this deep land, the heavens and those dwelling in them, woe to the ones on the earth and the sea, because the devil came down to you having great anger, knowing his time is short.
Kwa hivyo shangaeni yenye mbingu nanyi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu na ghadhabu nyingi akijua kuwa ana wakati mchache tu.
So this is why I'm encouraging you to come out of the system now and go to the
wilderness.
Because just like we saw with COVID, whatever's coming next will happen overnight. You'll have no time to plan or to think. And like COVID, unless you go along with whatever they're going to inject you with, you will not be able to buy and sell. Praise God, he tells us exactly how much time it is. It's not 40 years, but it's maximum 3.5 years. Possibly even less than that when we put everything together. And verse 14. And 2 wings of a great eagle were given to the woman that she might fly into the wilderness to her place where she is nourished there for a time and times and half a time away from the serpent's face.
Mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya taa yule kubwa ili aruke aende zake nyikani hata mahali pake hapo alishwapo kwa wakati na nyakati na nusu ya wakati mbali na nyoka huyo.
Very interesting. 2 wings of the great eagle were given to the woman.
Yaani alipewa mabawa mawili ya taa.
So that she can go into a specific place in the Middle East.
Kwa hivyo atenda mahali maalum kabisa katika maeneo hayo ya mashariki pale atakicho.
Not just anywhere.
Sio pahali tu popote.
But her place, and a place that God made good for her.
Lakini ni pahali pake ambapo ameandaliwa.
And what's going to happen? She's going to be nourished there.
Na nini kitafanyika ila ya kwamba atalishwa mahali pale.
Now the place I'm going to show you that Yahweh says in Scripture.
Hali nitakapoonesha mambo yale anasema katika maandiko.
You're going to have to be nourished.
Lazima ukalishwe ukiwa pahali pale.
Because it's only a big rock.
Ni kwa sababu ni jiwe tu kubwa ni pakavu.
And you can't grow food there.
Na uwezi tena ukapanda chakula pale.
But was that a problem for the Israelites?
Je, ilikuwa ni tatizo kwa wana wa Israeli?
No.
La.
The same way that Yahweh had water come from the rock to Israelites is the same way he'll do in the end time.
Vile yawe alivyowanyoesha wana wa Israeli maji kutoka mwamba, ndivyo itakavyokuwa nyakati za mwisho.
And that word that says he's going to nourish those people there,
hilo neno linalosema kwamba atawalisha hawa watu pale pale,
he's talking about spiritually and physically.
Anasema kana kwamba atawalisha kiroho na pia katika mwili wa nyama.
So when he's talking about the eagle's wings, let's take a look here.
Wakati anaposema mabawa haya tai, wacha tuone katika hii picha.
This is the Dead Sea between Israel and Jordan.
Hiyo ni hiyo bahari inayoitwa Dead Sea huko Jordan.
This side is Jordan, that side is Israel. The Dead Sea is a continuation of the Jordan River. And the Jordan River is the separation today of those two.
Now
it's interesting, if you could see here, you see what is an eagle's head and eagle's wings right in that area. Why is that important? Because the mountain, I'm going to show you that scripture says that Yahweh's bringing 144,000, is right above that. Elder Bernard, you were with us at the school last year. Where we were keeping the school there, and you see right below the Dead Sea. That's going to be my next message, to tell you how Yahweh took us to this place. It's an absolute miracle. But he says he's going to take an eagle's wings to a particular place. So verse 17. Revelation 12. And the dragon was enraged over the woman and went to make war with the rest of her seed, those keeping the commandments of Yahweh and having the testimony of Yeshua Messiah. There are seven end-time congregations in Revelation 2 and
3.
These are historical, but they're also seven end-time congregations. The one who is being protected is the Philadelphia congregation. The one who isn't is
the same.
So when the Philadelphians are taken over to Selah, the rest of the people, Satan is coming in. And that's why I say, at this point, it makes absolutely no sense to stay in Satan's
system.
The only reason someone can stay in the system at this point either they're really not smart, although I believe the people of Yahweh are smart, or you just don't believe his word. Because if you believe his word, and this is the only way to be protected in this time, why would anyone stay in the system? Unless you love the system of commercial Babylon better than the kingdom of
Yahweh.
So let's start getting into here now. Let's go to Ezekiel 20. I want to show you again that in the end time, definitely Yahweh prophesied to take his people to the wilderness. Ezekiel 20, starting in verse 34. And I will bring you out from the people and gather you from the lands in which you were scattered among them with a mighty hand and with an outstretched arm and with fury poured out. And I will bring you into the wilderness of the people, and I will be judging with you there face to face, just as I was judging your fathers in the wilderness of the land of Egypt. I will be judging you, declares Adonai Yahweh. And I will cause you to pass under the rod, and I will bring you into the bond of the covenant.
Nami nitatoa katika mataifa na kuwakusanya na kuwatoa katika nchi zilizotawanyika ndani yake kwa mkono hodari na kwa mkono ulionyoshwa na kwa ghadhabu iliyomwagika. Nami nitawaingiza katika jangwa la mataifa, na huko ndiko nitakapoteta nanyi uso kwa uso, kama nilivyoteta na baba zenu katika jangwa la Misri, ndivyo nitakavyoteta nanyi, asema Mwenye Enzi Yawe. Nami nitawapitisha chini ya fimbo, nami nitawaingiza katika mafungo ya agano.
So very clearly, if you read this chapter, it's end time.
Kwa hiyo wazi tunaposoma hili fungu tunaona ya kwamba inaashiria nyakati za mwisho.
And why is Yahweh bringing his people into the wilderness? Ni kwa nini
Yahweh analeta watu wake jangwani?
To make up for when Israel failed.
Yaani ni kupata kuweza kudhibitisha ama kusimamisha bali wana wa Israeli walipoanguka.
If you listen to the Christian churches,
usikizie makusanyiko ya Wakristo,
you would have to think that Yahweh is a failure.
Naweza kudhani kana kwamba Yahweh mwenyewe alishindwa katika mambo fulani.
They say Yahweh started working with Israel but he failed, so now he's working with Gentiles.
Anasema kwamba Yahweh alianza kazi yake na wana wa Israeli na akashindwa, na sasa akageukia mataifa kufanya kazi nao.
They say Yahweh gave the Torah and that didn't work, so now the law is nailed to the cross.
Anasema kana kwamba Yahweh alipeana Torati, lakini kwa sababu haikufanya kazi, sasa anafanya kazi na makusanyiko ya Jumapili.
Yahweh is not a failure.
Yahweh mwenyewe hashindwi katika jambo lolote.
Yahweh is a redeemer.
Yahweh mwenyewe ni mwokozi.
Yahweh is restorer.
Yahweh mwenyewe kabisa analeta urejesho.
And Yahweh will bring restoration in the end time.
Ataleta urejesho kwa ukamilifu nyakati za mwisho.
And when you look at 1 Corinthians 10, right?
Wakati unapoangalia kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10,
the apostle Paul is warning us in this generation to overcome where Israel failed.
Sauli anatuambia nyakati za mwisho tutapata kuweza kushinda pale ambapo wana wa Israeli walishindwa.
Je,
tutatenda hiyo jambo kwa njia gani? Lazima tukimbilie kwenye jangwani.
That's what he's saying. Where Israel failed in the wilderness, we will overcome as a people.
Hivyo ndivyo anavyosema kwamba hata wana wa Israeli walishindwa pale jangwani, ndipo na sisi tutapata kuweza kupokea ule ushindi wetu.
Where only two people, 20 and above, entered the promised land.
Hali watu walikuwa miaka 20 kuteremka chini waliingia katika hiyo nchi ya ahadi.
At the end time we will all be entering the promised land.
Sisi sote nyakati za mwisho tukapata nafasi ya kuingia katika nchi ya ahadi.
So this is why there's a second wilderness.
Na ndio kwa sababu tunaona kana kwamba unakwenda jangwani kwa pili.
This is why Yahweh opened the door to Mount Sinai.
Na ndio kwa sababu Yahweh alifungua mlango ambao hiyo nafasi ikapatikana ya kwenda kwa huo mlima wa Sinai.
Because the wilderness covenant starts at Sinai.
Ni kwa sababu yani hiyo agano la jangwani linaanza pale katika ule mlima wa Sinai.
Now Sinai is the first place Yahweh gave his covenant to Israel.
Hapo katika mlima wa Sinai ndio pale pale pa kwanza ambapo Yahweh alipeana agano lake kwa wana wa Israeli.
And now Sinai is the first place that Yahweh revealed his family name to Israel.
Na tena pale pale katika mlima wa Sinai ndipo Baba alipofunua jina lake kwa taifa la Israeli.
And now is Satan is trying to destroy everything at Mount Sinai with the Neon Project.
Sasa Shetani anajaribu kuharibu hayo mambo yaliyo katika maeneo haya Mount Sinai katika mradi mmoja unaoitwa Neon Project.
Yahweh is using us to be his witnesses of that.
Yahweh anatumia sisi kuwa mashahidi ya hiyo jambo.
So let's go to Psalm 91.
Tuangalie katika Zaburi 91.
I think everyone knows Psalm 91.
Nadhani kila mmoja wetu tunajua hiyo Zaburi ya 91.
It's one of the most encouraging psalms in all the Bible.
Ndiyo moja huwa inatutia nguvu katika hizo zaburi.
Because it's about what we're talking about here. It's about Yahweh's protection to his people in the end time.
Kwa sababu inaongea kuhusu ulinzi wa Yahweh kwa watu wake nyakati za mwisho.
And look what he says in verse 1.
Angalia anavyosema katika aya yake ya kwanza.
He who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shade of the Almighty.
Aketie mahali pa siri pake aliye juu saa juu atakaa katika uvuli wake mwenye enzi.
He who dwells in the secret place of Yahweh.
Aketie mahali pa siri pake aliye juu.
Let's drop down to verse 6.
Twende aya yake ya sita.
Of the plague that walks in darkness, nor of the destruction laying waste at noon, 1,000 shall fall by your side, and 10,000 at your right hand, it shall come not come near you. Only with your eyes you will look and see the reward of the wicked. Because you, O Yahweh, are my refuge, you made the Most High your habitation. No evil shall happen to you, nor shall any plague come near your tent.
Wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibu wa dhuhuri, ijapo watu elfu waangukie ubavuni pako, na kumi elfu mkono wako wa kuume, hata hivyo haitakukaribia wewe.
So, why is this happening?
Ni kwa nini haya yanatukia?
Because Yahweh has a secret place behind
him. Ni kwa sababu Yahweh ako na mahali pake maalum pa siri.
If we go back to Song of Solomon,
tukirudi tena katika wimbo ulio bora, wimbo ulio bora,
Song of Solomon, chapter 8, verse 5.
Katika sura hiyo ya 8 aya yake 500,
it says, "Who is this that comes up from the wilderness, leaning on her beloved? I awakened you under the apple tree. There your mother travailed with you. There she travailed, she bore you."
Ni nani huyu apandaye kutoka nyikani akimtegemea mpendwa wake, nalikuamsha chini ya huo mpera? Huko mama yako alikuonea utungu, aliona utungu aliyekuzaa.
So once again we see in the Song of Solomon the bride is coming from the wilderness. And she's leaning on her beloved. It's like a wife that's very tired, maybe from caring for the kids, and she's leaning on her husband. She's not a little saint. She doesn't think she's rich and increased with goods and
needs.
Like the people today, we don't need elders, we don't need congregations, I can do it on my own, the
Laodicean.
No, here the woman is leaning on her beloved. Let's go to Isaiah 26.
Tuangalia katika kitabu cha Nabii Isaiah 26.
I'll read verse 1 through 4.
Nasoma kutoka aya yake ya kwanza hadi ya nne.
In that day this song shall be sung in the land of Judah. Yeshua is a strong city to us. He sets up our walls and rampart. Open the gates to the righteous nation. May come in, keeping faithfulness. You will keep in perfect peace the mind stayed on you, for he trusts in you. Trust in Yahweh forever, for in Yahweh is an everlasting rock.
Siku ile wimbo huu utaimbwa katika nchi ya Yuda, sisi tunao mji ulio na nguvu, ataamuru wokovu kwa kuta na maboma. Wekeni wazi malango yake, taifa lenye haki lishikamo kweli liingie. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekuegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Mtumainini Yawe siku zote, maana ya Yawe ni mwamba wa milele.
The word Sela means rock.
Jina hilo Sela linamaanisha
mwamba. Sela is the place in scripture that Yahweh talks about bringing his people.
Sela ni mahali pale ambapo panapoelezwa katika maandiko ambapo Yawe atapeleka watu wake.
How do we know this is end time?
Je, tunajuaje kwamba hii ni unabii wa nyakati za mwisho?
Come down to verse 19 to 21.
Tuangalie katika aya ya 19 hadi 21.
Your dead ones shall live, my dead bodies, they shall rise up. Awake and sing, those that dwell in the dust. For the dew of life is your dew, and the earth shall cast out departed spirits. Come, my people, go in your rooms and shut the doors behind you. Hide for a little moment, until the fury passes. For behold, Yahweh comes out of his place to visit his iniquity on those dwelling on the earth. The earth shall also reveal her blood, and shall no more cover over her slain ones.
Rafu wako wataishi, maiti zangu zitafufuka, amkeni, yalieni nyinyi mnaokaa mavumbini, kwa maana umande wako ni kama umande wa mimea, nayo ardhi itawatoa waliokufa. Njoni watu wangu, ingia wewe ndani ya vyumba vyako, ukafunge mlango nyuma yako, ujifiche kitambo kidogo, mpaka ghadhabu hii itakapopita. Kwa maana tazama, Yawe anakuja kutoka mahali pake ili kuadhibu wakao duniani kwa sababu ya uovu wao. ardhi nayo itafunua damu yake, wala haitafunika tena watu wake waliouawa.
So again we see Yahweh hiding his people in a secret place.
Hivyo tunaona kana kwamba Yahweh ataficha watu wake pahali pa siri.
And I know that there are some people out there, no matter how bad things happen, no matter how bad things get, they don't even believe we're living in the end times. You need one scripture to know we're in the end times.
Daniel 12:4. Katika kitabu cha nabii Danieli 12 aya yake ya 4,
people will run to and from and knowledge will be increased.
Watu watakimbia kule na huku na tena maarifa yataongezeka.
In the last 100 years, knowledge has been increased exponentially.
Yapata ya kwamba nyakati ya miaka 100 ambayo imerudi nyuma, maarifa yameongezeka sana duniani.
Of course we're living in the end times.
Ni wazi kabisa tunaishi nyakati za mwisho.
And like I said, my message has never been for the Laodicean, my message is for the bride.
Kama vile nimesema kwamba ujumbe wangu sio wa Laodicea, lakini ni wa yule binti arusi anayeandaliwa nyakati za mwisho.
Yahweh's message in the end time isn't to stay in commercial Babylon, it's to leave commercial Babylon.
Ujumbe wa Yahweh nyakati za mwisho si kubaki katika mfumo wa Babeli, lakini ni kuondoka kabisa katika mfumo.
And the specific place that he's taken his 144,000 is Eilat Sila.
Na kali pale anapopeleka hao watu ambao ni maalum maalum, ni hapo panaitwa Pela, ama maeneo hayo yanayosema ni ya Sila.
Here it is. There's a picture.
Hiyo ndio picha ya eneo hilo.
I want to show you now that in scripture, Eilat Sila is a specific place right behind me. It's not just the name for rock.
Nimependa kuonyesha kabisa na kudhibitisha kwa maandiko ya kwamba hapa pahali ambapo nimesema panaitwa Eilat Sila, hakika sio mimi ninayosema peke yangu, lakini maandiko yatathibitisha hilo jambo.
And biblical times, many times in biblical times, this was a refuge for people.
Nyakati za mwisho hata katika Biblia palikuwa pahali ambapo ni pa kupumulia.
2 Kings 14:7.
Katika Mambo ya Wafalme wa 2:14:7
says, he, Amaziah, slew of Edom in the valley of Salt 10,000 and took Selah by war and called the name of it Jokdiel until this day. 2 Kings 14:7.
Akawaua Waedomi katika bonde la chumvi watu 10,000, akautoa Sela vitani, akautia jina lake Yotheli hata leo.
So where was that picture of the eagle's wings I showed you?
Kwa hivyo ile picha niliwaonesha ya ile tai ambaye amefungua mabawa yake liko wapi?
Right in the Dead Sea.
Iko pale katika hiyo bahari inayoitwa Dead Sea.
The Dead Sea is right over the other side of that mountain.
Kwa hii picha tunaona kana ya kwamba hiyo bahari iko nyuma ya hii milima.
So the word Sela is not just the word for rock.
And jina hilo Sela sio tu neno linaloashiria mwamba.
There's also other Hebrew words for rock.
Kuna maneno mengine katika la Kiebrania nao hashiria mawe.
But Sela is not just any rock.
Sela sio mwamba ama jiwe tu la kawaida.
But Sela is a specific place that they're talking about here.
Basi tunaona katika maandiko Sela ni pahali maalum panapotajwa katika maandiko.
And Amaziah had a war in the valley around Sela.
Na Amazia alikuwa na vita katika hilo bonde.
If we go to 2 Chronicles 25,
tukiangalia katika Mambo ya Nyakati wa 2:25 katika aya yake ya 11 na 12,
it says, and Amaziah made himself strong and led his people and went to the valley of Salt and killed 10,000 of the sons of Seir, and the sons of Judah captured 10,000 alive, and they brought them to the top of Selah, the top of Selah mountain, and they threw them from the top of Selah, and all of them were broken.
Amazia akapiga moyo konde, akaongoza watu wake akaenda mpaka bonde la chumvi, akawapiga katika wana wa Sieri watu 10,000 na 10,000 wengine ambao wana wa Yuda waliwa wakachukua walihai wakawalete juu ya jabali wakawangusha toka juu ya jabali hata wakavunjika vunjika wote.
So very clearly you see from the top of the mountain
basi ni wazi kutoka juu ya huu mlima.
And they threw people off the building. And they threw people off the
top.
Nobody doubts that this is Sela Mountain. There aren't people that think maybe Sela is someplace else. Because there's a carving from Nebuchadnezzar's grandson that is there at that mountain.
Kwa sababu kuna shoko fulani kutoka mwana wa mfalme Nebukadneza ambao liko katika huu mlima.
Talking about how he conquered Sela.
Akisema kama vile alivyopiga huo mji wa huo jiwe la Sela.
So this place is definitely Sela.
Kwa hivyo hapa mahali kwa hakika ni Sela.
And Sela is definitely a place in scripture.
Na Sela tena ni mahali maalum yanayoonyesha ni maandiko.
And as I'm going to show you, it's the very place that Yahweh specifically says he's bringing the people.
Nisaonesha kabisa kana kwamba ni bali kwamba pale ambapo Yahweh anasema kana kwamba analeta watu wake.
Jeremiah 49
katika kitabu cha Yeremia 49
in verse 16
katika aya ya 16
he says your dreadfulness has deceived you, the pride of your heart, you who live in the refuge of Selah, who hold the height of the hill, though you should think your nest as high as the eagle, I will bring you down from there, declares Yahweh. Jeremiah 49:16.
Katika habari za kuogofya kwako, kiburi cha moyo wako kimekudanganya wewe ukae katika pango la majabali, ushikae kilele cha milima, utakapofanya kioto chako juu sana kama tai, nitakushusha kutoka huko, asema Yahweh.
So Sela was such a refuge because of the way it is. It's all a big jagged rock.
Hivyo Sela ilikuwa ni kimbilio ama ngome imara kwa sababu ya vile huo mlima umeinuka juu.
And in that picture you're only seeing the top third.
Na katika hii picha tunaona tu ile sehemu yake ya juu.
It goes much down deeper in the valley.
Basi tunaona kana kwamba kuna bonde liko pale ambapo linaenda hata chini zaidi.
But because it's such a refuge, people are actually getting prideful to say, no one can ever attack us because we're in Sela.
And ni kwa sababu ni ngome imara, watu walipokuwa katika juu ya hili jabali walikuwa nasema kana kwamba hakuna watu wanaweza kuwashambulia.
In Obadiah 1:3.
Katika kitabu cha Obadiah,
it says, the pride of your heart has deceived you, dwelling in the refuge of Sela. His dwelling is lofty, saying is in his heart, who shall bring me down to the ground?
Obadiah ni sura ya kwanza aya tatu inasema kiburi cha moyo wako kimekudanganya wewe ukae katika pango za majabali mwenye makao yako juu sana.
So the people are thinking because this is such a refuge, nobody can ever attack us and their pride is getting to them.
Kwa hivyo watu walikuwa wameingiwa ni kiburi kingi sana kwa sababu ya jinsi hii pahali palikuwa ni ngome ile imara, wakisema kana kwamba hakuna yeyote anawezaye kumshambulia.
And it's a lesson for all of us at the end.
Mfundisho kwetu nyakati za mwisho.
He who thinks he stands, take heed lest he fall.
Yule anayejidhani kana kwamba amesimama ajitunge, basi asije akaanguka.
Any of us may or may not be accounted to go to this place that Yahweh is setting up.
Pengine mmoja wetu ama kati yetu kuna wale ambao wanaweza kuwa ya kwamba wako katika ile idadi ambao wamehesabika ya kwamba watapata kufika mahali hapa.
But even the ones that are going there, everyone is going to go through purification.
Na wale wote watakaopatikana wakiwa mahali pale lazima wapitie kipindi cha kusafishwa na kutakaswa.
I read you in the other message, the bride goes to the wilderness not ready but gets ready in the wilderness.
Katika ule ujumbe nilipeana awali nilionyesha kana kwamba bibi harusi alienda jangwani akiwa hajaandalika, lakini akaondoka kama amekamilika.
So this should be humbling us.
Kwa hivyo inapaswa kutufanya sisi wenyewe tu wanyenyekevu.
Psalm 18
katika Zaburi ya 18
verse 2 and 3
aya yake ya 2 na 3
Yahweh is my rock, my Sela, and my fortress and my deliverer. He is my El, my rock. I will seek refuge in him. He is my shield and the horn of my salvation, my high tower. I will call on Yahweh, who is to be praised, and I will be saved from my enemies.
Yahweh ni jabali langu na boma langu na mwokozi wangu. Yahweh wangu, Mungu wangu, ninayo kimbilia, ngao yangu na pembe ya wokovu wangu na ngome yangu, nitamwita Yawe astahilie kusifiwa, hivyo nitaokoka kwa adui zangu.
So the scripture is saying Yahweh is the fortress of his people.
Kwa hivyo maandiko yanasema ya kwamba Yahweh ndiye ngome ya watu hawa.
The same way the Sela is the fortress.
Ndipo hivyo Sela ilivyo ngome.
Psalm 78.
Katika Zaburi ya 78.
Now all of Psalm 78 is about the Israelites leaving Egypt.
Hiyo Zaburi yote ni historia ya wana wa Israeli wakitoka kule Misri.
And the Israelites in the wilderness.
Wana wa Israeli wakiwa kule jangwani.
But I'm going to focus on just verse 14 through 20.
Nitaanza pale tu katika haya hiyo ya 14 hadi 20.
Psalm 78 verse 14.
Zaburi ya 78 kuanzia haya ya 14.
And he led them by a fountain in the day, and all the night would light a fire. He split the rocks in the wilderness and made them drink, as from great depths. He brought streams out of Sela, and caused waters to go down like rivers. Yet they sinned more against him to provoke the Most High in the desert. And they tested El in their heart by asking food for their souls. And they spoke against Elohim, saying, shall El be able to set a table in the wilderness? Behold, he struck the rock and the waters gushed out and the torrents were overflowing. Can he also give bread? Will he provide flesh for his people?
Akaongoza kwa wingu mchana na usiku kucha kwa nuru ya moto, akapasua miamba jangwani, akawanywesha maji mengi kama maji ya vilindi. Akatokeza kwa vijito gengeni, akateremsha maji kama mito, lakini wakazidi kumtenda dhambi. Walipomwasi aliye juu katika nchi ya Kiu, wakamjaribu Elohim mioyoni mwao kwa kutaka chakula kwa tamaa zao. Na walimwamba Elohim wakisema, je, Elohim waweza kuandika meza jangwani? Tazama, alipiga mwamba maji yakabubujika ikafurika mito, pia aweza kutupa chakula? Akawaandalia watu wake nyama? Hivyo Yawe aliposikia akaghadhabika.
So he's actually saying the Israelites came through Sela.
Kwa hivyo anasema kana kwamba wana wa Israeli walipitia hii milima ya Sela.
And that's one of the places the water came out from that rock for the people.
Na tena ni eneo ama sehemu moja ambapo maji yalitoka kutoka huo mwamba.
How do we know it's true?
Tunajua yenyewe ya kwamba hiyo jambo ni kweli.
Because right on the other side of Sela,
kwa sababu katika eneo ama nyuma ya huu mlima wa Sela,
is the Fenian copper mines. The Fenian copper mines.
Oh, basi kuna mashimo ama migodi ambayo inayotolewa ile chuma cha fedha.
I've been there many times.
Nimekuwa pale mara nyingi sana.
And that's where Moses made the copper serpent.
Na hapo ndipo Moshe alitengeneza yule joko wa shaba.
So we know the Israelites came through this area.
Kwa hivyo tunajua kana kwamba wana wa Israeli walipitia maeneo haya.
And like I said, Yahweh works in patterns.
Kasema kana kwamba yao ufanya kazi kwa mifano.
In the same way that Israel failed in this wilderness, his people the entire world are coming
back. Na kama vile wana wa Israeli walianguka kule jangwani nyakati za mwisho, hizi nyakati za mwisho nasi tutakuwa washindi.
And like we read already in Revelation 12:14.
Kama vile tumesoma katika kitabu cha Ufunuo Yohana 12:14.
The people aren't just taken anywhere.
Watu hawapelekwi tu pahali popote.
But they're taken to her place, a specific place.
Yani wanapelekwa pahali ambapo ni pahali maalum.
On the eagle's wings that's right below Sela.
Yani kama vile tumeona hapo katika mabawa ya tai yaliyo chini ya Sela.
So, you know, there's a reason why Yahweh gives us free will. There's a reason why Yahweh gives us free will.
Oh, kuna sababu Yahweh kutupa utu wa kuchagulia sisi wenyewe mema ama mabaya.
Because Yahweh wants us to make the choices that are best in our life.
Ni kwa sababu anataka tufanye maamuzi yale yaliyo bora kwa sababu ya maisha yetu.
It would be going against his pattern of love if he just forced us to do something.
Kwa hivyo ingeenda kinyume na jinsi alivyo katika tabia yake kutaka kutulazimisha tufanye jambo pasipo kulifanya kwa upendo.
And that's why he says, I put before you life and death, choose life.
Na ndio kwa sababu anasema naweka mbele zenu uzima na mauti, na ninyi wenyewe basi mkapata kuweza kujichagulia uhai ama uzima.
God gives us free will.
Yale anatupatia huru tujichagulie.
But he also gives us his word and his spirit for us to make the right decision.
Lakini hatuachi hivyo tukiwa kavu, bali anatupatia neno lake na roho yake wa kweli ili tukapate kuweza kufanya maamuzi yake yaliyo bora.
And we're living in a time where Satan's new world order has taken the whole world over.
Tunaishi nyakati za mwisho ambapo mfumo huu wa shetani unaendelea kuchukua ulimwengu wote.
This video I'm going to show you tonight is very scary in one way.
Hata hii kitabu usiku wa leo inaogofya katika njia moja ama nyingine.
The World Economic Forum and these people, they are controlling most of the world right now.
Hiyo kwa mambo yalikuwa wange kwa mbubi kufora mbili naendelea kubumi ama kushikilia mambo mengi yanayotukia duniani nyakati za mwisho.
Under Satan's system of commercial Babylon.
Tena wako katika huo mfumo wa shetani.
But Satan does not control the wilderness.
Lakini shetani yeye mwenyewe hana mamlaka juu ya kuwa kule jangwani.
Yahweh is calling his people out so that we can come in community and live together and prepare for our eternal job in his kingdom.
Yahweh anaita watu wakapate kuweza kuondoka katika ufumo na kukaa katika vikundi ili wakapate kuweza kukimbia nyakati za mwisho.
So I'm going to show you another scripture now which shows us the closest of the times.
Ningependa nionyeshe andiko lingine linalotuonesha vile muda huu wa mwisho umekaribia sana.
It's in Revelation 12.
And katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana ni 10 sura yake ni 12. Ufunuo wa Yohana sura yake ni 12.
Revelation 12 verse 1 and 2.
Na mbili haya ni ya kwanza na ya pili.
And a great sign was seen in the heavens, a woman having been clothed with the sun, and the moon was underneath her feet, and on her head a crown of 12 stars, and having bathed in her womb, she cried being in labor and having birth pains to deliver.
Na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12, naye alikuwa ana mimba akilia hali ana uchungu na kuumwa katika kuzaa.
So we see that there's 12 constellations on the Olympic Circle.
Naona kana kwamba kuna hizo sayari 12 katika huo mzunguko wa jua.
Man did not put these constellations there. Man did not put those constellations there.
Sio mwanadamu alitengeneza sayari kwenye hiyo mbingu.
Yahweh put those constellations.
Yahweh ndiye alitengeneza nyota ama hizo sayari.
And a matter of fact, if you read the book of Job,
isoma katika kitabu cha Ayubu,
the oldest book in the Bible,
kitabu kile ambacho ni kizee kabisa kati ya vitabu vyote kwenye Biblia,
you see Job mentions those 12 constellations called the Maseroth.
Ayubu anataja nyota ama sayari 12 ambazo katika lugha ya Kiebrania zinaitwa Maseroth.
And the sun goes in another constellation about once a month.
Yani jua huwa inafanya kituo katika kila moja hizo sayari 12 katika mzunguko wake kila mwaka.
And Yahweh's calendar goes through the 12 constellations of the year.
Na tunaona kwamba kalenda yake yao inafanya utaratibu wake ama mzunguko wake katika hizo sayari ama nyota 12.
It's called the precession of the equinoxes.
Inaitwa huo mpangilio wa equinox.
And those 12 constellations tell the whole plan of salvation.
Hivyo vikundi vya nyota hivyo vinaoneshana mpango wa wokovu wa Muumba wetu Yahweh.
In Genesis 15,
katika kitabu cha Mwanzo 15,
when Yahweh told Abraham, look up into the sky, look at the stars.
Wakati Abraham aliambiwa angalie juu mbinguni, angalie nyota.
He was telling Abraham, look at the Maseroth.
Alikuwa akimwambia tazama hiyo Maseroth.
Because that Maseroth was telling about Yeshua's birth and resurrection and death.
Kwa sababu huu mpangilio za nyota ulikuwa ukionyeshana yani maisha yake mwokozi wetu Yeshua katika kufa kwake na kufufuka kwake.
And Abraham had another shock that day.
Naye tena akapata mshtuko ama mshangao mwingine.
Because Yahweh was telling him, this Messiah is going to be born from your seed.
Kwa sababu tena alionyesha jambo lingine, akaonyesha kana kwamba huyu Masihi atatoka kutoka uzao wako.
And what did Abraham do?
Naye Abraham alifanya nini?
He believed Yahweh and it was counted him for righteousness.
Akamwamini Yahweh naye ikahesabiwa kwake kana kwamba ni mtakatifu.
There's a good book written in the late 1800s. There's a good book written in the late 1800s that talks about Manasseh. And tells the whole plan of salvation. The Star of Bethlehem was through this. So one of these constellations is Petula, the Virgin. And next to the Virgin is the Lion of Judah. And when Yeshua was born, there was a constellation of Regulus and Venus and Jupiter that looked like one big star.
Wakati Yeshua alipozaliwa, kuna vikundi cha hizo sayari tatu zilikutana, hiyo amesema Regulus, Venus na Jupiter zikapata kuweza kutengeneza hiyo nyota moja ilionekana ikiwa maalumu.
And that's what we know as the Star of Bethlehem. Ernest Martin wrote a very good book about this. It's called The Star That Astonished the World. He had so much evidence and proof for this that like 1,000 stellariums around the world changed the date of Yeshua's birth from December 25th.
Yaani kama kwamba kuna wale watu ambao huwa wanafanya utafiti wa nyota na wanafanya utafiti wa nyota wakiwa wanatumia darubini katika vyumba fulani fulani, na wengi baada ya kusoma hicho kitabu mtizamo wao uliondoka kana kwamba mwokozi wetu ya Yeshua alizaliwa hiyo tarehe ya Desemba 25.
Because we can tell, we know that from that Star of Bethlehem, we know Yeshua's birthday was the Feast of Trumpets, September
11th.
So Yahweh set these things up in heaven, man cannot manipulate them.
Yahweh aliweka hizo ishara juu kwenye mbingu na mwanadamu hawezi hata katika njia moja ama nyingine kuingilia kati katika huo mpangilio.
But in Revelation 12, he gives us a sign right before the woman is going to go to the wilderness, and here's the sign.
Kwa hivyo katika Ufunuo 12, Yahweh anapatia ishara yake kana kwamba huyo mwanamke kuna jambo litatukia nyingi akapata kuweza kukimbia na kwenda kule jangwani.
Not just any sign. But a great sign. And what is that sign? The woman's clothed with the sun, and the moon was underneath her feet, and a head of crown of 12 stars. So if you look at this picture, we see this sign come about. Normally there's 9 stars in the crown of Petula the Virgin. But on September
23, 2017,
Mars, Mercury, and Venus made the 12 stars in her
crown.
And at that time, the sun was in her midsection, and the moon under her feet. Exactly like the scripture says. But here's the other thing that tops it off. Verse 2. And having a babe in her womb, she cried, being in labor and birth pains to deliver. Now, the planet
Jupiter,
which from ancient times is called the Messiah, the King's planet. Jupiter did something almost impossible during this. Jupiter did, Jupiter did something that was almost impossible.
Yani hiyo sayari ya Jupiter ilifanya jambo ambalo pengine haliwezekani kufanyika kabisa.
Jupiter was in the womb of the constellation of the Virgin for 9 whole months.
Yani hiyo sayari ilikuwa tumboni mwa ile bikira ya mpaka kama miezi 9 hivi.
And yet exactly on September 23,
2017,
not only were there the 12 stars in her crown, not only was the sun in the midsection, not only was the moon under her feet, but Jupiter came out of the birth canal. Exactly what the scripture says. Now some people may think, okay, but it's a coincidence. How often does it happen? Does it happen every 50 years? Does it happen every 50 years? Does it happen every 100 years? Does it happen every 1,000 years? What I just showed you here happens once in every 7,000 years. Once in 7,000 years. Is it important? Of course it is. And then what happens after this? Verse 6 again, the woman fled into the wilderness where she had a place, having been prepared from Elohim, that they may nourish her there
1260
days. So first we see the Revelation 12 sign. Then we see the woman going to the wilderness. But look what happens in between. Verse 3. And another sign was seen in the heavens, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns, and on his heads were 7 crowns. And his tail drew the third part of the stars of the heaven, and he throws them to the ground, and the dragon stood before the woman, being about to bear, so that he might devour her child. And she brought forth the male child who was to rule all the nations with a rod of iron, and the child was brought up to Elohim to his throne.
Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama joka mkubwa nyekundu alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wakakokota theluji ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi, na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa ili azaa yule mtoto wake, naye akazaa mtoto mwanaume, yeye atakaye wachunga mataifa wote kwa fimbo ya chuma, na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Elohim na kwa kiti chake cha enzi.
So we know this happened when Yeshua was born the first time 2,000 years ago.
Hiki jambo lilitukia wakati Yeshua alipozaliwa miaka kama 2,000 ambayo imerudi nyuma.
But we also know what happens in the end time.
Hata tunajua kwamba hili jambo litatukia nyakati za mwisho.
There's war in heaven, Michael and his demons, or Michael and his cherubs are fighting Satan and his demons.
Vita vikaonekana kule mbinguni, Mikaeli na makerubi wale wengine wanapigana na shetani na mapepo.
So we see all these things are happening to show us it's the time to go to the
wilderness.
And where does Yahweh send his people go? Let's go back to Song of Solomon. And like I said, there is not a book in the Bible that is more intimate relationship of Yeshua and his bride than the Song of Solomon.
Tena nimesema kana kwamba hakuna kitabu kingine katika Biblia kinachoonyeshana mpendo wake Yeshua na kusanyiko lake kama kitabu hiki cha wimbo ulio bora.
And let's look at what Yeshua reveals of where he takes that bride to.
Wacha tuone pale anapofunua ya kwamba anapeleka yule binti wake.
Song of Solomon chapter 2.
Katika wimbo ulio bora sura yake ya pili.
Verse 10 through 14.
Katika aya yake ya 10 hadi 14.
My beloved answered and said to me, Rise up yourself, my love, my beautiful one, and come away yourself. For behold, the winter has passed, the rain has passed, it goes of itself. The flowers are seen on the earth. The time of singing has come. The voice of the turtle dove is heard in our land. The fig tree spices her unripe figs, and the vines give fragrance by the blossom. Arise, my love, come, my beautiful one, and come yourself. Oh, my dove, in the refuge of Selah, in the secrecy of this deep place, let me see your form, let me hear your voice, for your voice is sweet and your form is beautiful.
Mbeko wangu alinena akaniambia, ondoka mpenzi wangu, uzuri wangu uje kwako, maana tazama, maskani imepita, maskani imekwisha, imekwenda zake. Maua yatatokea katika nchi, wakati wa kupelea umefika, na sauti ya Mungu husikiwa kwetu, mtini wapevusha tini zake, na zabibu inachanua, inatoa harufu yake nzuri. Ondoka mpenzi wangu, uzuri wangu uje kwako. Hua wangu, mafichoni mwa jabali, katika sitara ya magenge, nitazame uso wako, nisikie sauti yako, maana sauti yako ni kama na uso wako mzuri.
So very clear, where is Yeshua bringing his bride?
Wazi kana kwamba Yeshua atapeleka binti harusi wake wapi?
In the refuge of Selah.
Yaani katika hayo mapango ama hiyo ngome ya Selah.
Very clear from Yahweh's word, there's no other way you can take these scriptures.
Ni wazi kabisa katika maandiko.
If we go to Isaiah 33,
ukienda katika kitabu cha nabii Isaiah 33,
verse 15 through 17,
aya ya 14 hadi 17,
we see here that this is during the time of Jacob's trouble, where Judah is being persecuted.
Naona kana kwamba ni wakati wa mateso yake ya Yakobo ama pigo lake ya Yakobo.
And where are the people of Yahweh during this time?
Watu wa Yahweh wako wapi katika kipindi hiki?
Isaiah 33 and 14. The sinners of Zion are afraid. Terror has seized profane ones. Who of us shall tarry with consuming fire? Who of us shall tarry with everlasting burnings? He who walks righteously and speaks uprightly. He who despises the gain of oppression. Who shakes his hands free from taking the bribe. Who stops his ear from hearing of blood. And shuts his eyes from looking at evil. He shall live on high. In the strongholds of Selah will be his retreat. His bread will be given, his waters are faithful, right? Just like the Israelites. Your eyes will see the king in his beauty. They shall see a land that is very
powerful. Na moto ulao, nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto mtete zao milele? Yeye anenaye kwa haki, anenaye maneno ya dhidi, yeye anayedharau faida ipatikanayo kwa dhuluma, akumutaye mikono yake asipokee rushwa, azibaye masikio yake asisikie habari za damu, afungue macho yake asitizame uovu. Huyo ndiye atakaye juu ya majabali ni ngome yake, atapewa chakula chake, maji yake hayatakoma. Macho yake atakuona ufalme katika uzuri wake, yataona nchi iliyoenea sana.
So in the stronghold of Selah will be their retreat.
Kwa hivyo ngome za Selah zitakuwa kimbilio zao.
Isaiah 42 and verse 10.
Katika nabii Isaiah 42 aya yake ni ya 10.
And verse 11.
Hadi 11.
Sing an old song to Yahweh, his praises from the end of the earth. You who go by to see in all that is in it, the coasts and their people. Let the wilderness and its cities lift up, the villages where Kingar lives. Let those dwelling in Selah rock sing. Let them shout from the top of the mountains. They give glory to Yahweh and declare his praises in the coastlands.
Wimbo mpya na sifa zake tokea miisho wa dunia, nyingi mshukao baharini na vyote vilivyomo, na visiwa nao wakao humo, jangwa na miji yake na ipaze sauti zao, vijiji vinavyokaliwa na Kedari, na waimbe wenyeji wa Sena, wapige kelele toka vilele vya milima.
So here they are, right? They are up in Selah, and they're singing to Yahweh, It reminds me of Revelation 14.
Tunaona kwamba wako katika hiyo ngome ya sela na wanamwimbia Yawe na inakumbusha andiko liko katika Ufunuo Yohana 14.
Revelation 14, 2 and 3.
14, aya 2 na 3.
And I heard the sound out of heaven is the sound of many waters, and it's the sound of great thunder. Also I heard the sound of harpers harping on their harps, and they sing as a new song before the throne and before the four living creatures and the elders. And no one was able to learn the song except the 144,000, those having been redeemed from the earth.
Nami nikasikia sauti kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi na kama sauti ya radi kuu, na hiyo sauti nilisikia ilikuwa kama sauti ya wapiga vinubi wakivipiga vinubi vyao na kuimba wimbo mpya mbele ya kile kiti cha enzi na mbele yake wale wenye uhai wanne na wale wazee, wala hapana mtu aliyeweza kujifunza wimbo ule ila wale 144,000 walionunuliwa katika nchi.
So who are the ones up in Selah singing to Yahweh, the 144,000?
Je, ni watu walio katika ile ngome wakimwimbia Yahweh, ni wale 144,000.
The ones redeemed from the earth.
Wale ambao wamekombolewa kutoka dunia.
Why are they redeemed?
Ni kwa nini wamekombolewa?
Because Satan's system is so bad in the end time, there's only one thing to do is to leave it.
Ni kwa sababu mfumo wa shetani nyakati za mwisho umekuwa mbaya sana, kana kwamba wao waliona ya kwamba jambo la kuokoa ni kuondoka kutoka huo mfumo.
Verse 45 of chapter 14 of Revelation.
Katika aya hiyo ya 4 na ya 5 katika pale pale 14.
And who are these people that were redeemed? Who are these people that were redeemed?
Hawa watu waliokombolewa ni kina nani?
These are the ones that had not become defiled, for they are pure. These are the ones following the Lamb wherever he goes. These were redeemed from among men, being the first fruits to Yahweh and the Lamb. And no decoy was found in their mouth, for they are unmarked before the throne of Yahweh.
Hawa ndio wasiotiwa najisi pamoja na wanawake, kwa maana ni bikira. Hawa ndio wafuatao mwanakondoo kila endako. Hawa wamenunuliwa katika wanadamu, malimbuko kwa Elohim na kwa mwanakondoo.
They are unmarked before the throne of Yahweh.
Yaani hawa wenyewe katika kiti cha enzi hawana alama yote ama unajisi.
I can guarantee you they don't have a smartphone.
Na jambo moja linathibitisha ni kana kwamba hawa hawana simu ya rununu.
144,000 are redeemed from the earth.
Wamekombolewa kutoka ulimwengu.
So if you think you're going to stay in the world and live in the world and have all social media and these other things,
hivyo wewe ukidhani kana kwamba utabaki kuendelea katika mfumo wa dunia na kubaki kuingia katika mitandao hii ya kijamii,
you will not be the one fulfilling the scripture.
Basi wewe hautatimiza hili andiko.
These are the ones that were with the bridegroom and were taken out of society.
Hao ndio walikuwa na ile bibi harusi na tena wakakombolewa kutoka ulimwengu ama dunia.
These are the ones that were not defiled with the ways of the world.
How are they? How are they seeking the fruit of the land or the material of the world?
They're not part of Satan's evil wicked end time system.
How are they not part of the fruit of the land that is the wish of the land of the world?
And this is why Yahweh is building the communities with us today.
And hiyo kwa sababu nyakati za mwisho Yahweh anaendelea kutengeneza hizo vikundi vyetu tunapoishi pamoja.
Because like I said, the bride does not go into the wilderness pure, she comes out of the wilderness pure.
Yule binti harusi haendi jangwani akiwa amesafika, lakini anapotoka pale anaondoka kama amesafishwa kabisa.
We need community living to get those impurities out of our lives.
Basi tukapate kuweza kukaa pamoja kama jamii ili tukapate kuweza kuondoa hiyo ila na hiyo mawaa kutoka ndani yetu.
From the top of Selah you can actually see across to the promised land.
Yaani kutoka hii ngome ama huu mlima wa Sela unaweza kuona ile nchi ya ahadi.
Like it said in Isaiah 33 that I read.
Kama vile inavyosema katika kitabu hicho cha nabii Isaia sura yake ni ya 33 kama vile tumesoma.
That from Sela they will see the king.
Yaani nikisema kutoka Sela watamwona yule mfalme.
These are the people that will be protected.
Hao ni watu wale ambao watalindwa.
Because these are the ones that willingly choose to come out of Satan's society.
Kwa sababu wameamua kwamba wanatoka kutoka mfumo huu wa shetani.
This is the time we need to get serious.
Huni wakati wetu sasa tunapaswa kuandika kabisa.
This is the time I need to warn you because I would not be doing my job to Yahweh if I didn't.
Tena ni muda na wakati wangu kuwapatia tahadhari kwa maana nisipo hapa na hiyo tahadhari sitakuwa nikitenda kazi yangu.
My job is to help make that death in the wilderness for you.
Jambo langu kwa kazi yangu ni kurahisisha kutengeneza hiyo njia.
And I say for 22 years in Israel, I was blessed to bring some of you brethren there and show you some of the things in Israel, the promised land.
Mpaka sasa kama miaka 22 nimerudi nyuma, nimebarikiwa kupata kuweza kusaidia baadhi yenu kufika katika ile nchi ya Israeli na kujionea mambo kama hayo.
But they were all shadows.
Lakini hivyo vitu vyote ni kivuli.
Good shadows.
Vivuli ambavyo tunaweza kusema ni vizuri.
But still shadows.
Lakini bado zinabaki kuwa ni vivuli, yaani ni kivuli.
We go to an ancient place like Tel Dan and you see the ancient rocks from thousands of years ago.
Nenda eneo kama hilo amesema na mtu wa Kendamu, nenda ona yale mawe ambayo ni pale.
And I will try to share with the brethren, this is how we know this was a kitchen, this is how we know this was the synagogue.
Na najaribu kushirikisha ama kuonesha wapendwa na kudhibitisha kwamba pengine haya mawe unaona yalikuwa pengine ni jikoni ama pengine ilikuwa ni chumba cha ndani cha makao fulani.
And Yahweh preserved those things for us today.
Na Yahweh haya mambo yote aliyadumisha kwa ajili yetu nyakati za mwisho.
He preserved the shadow so we can see this is real, the Bible is true.
Aliweka vikapata kuweza kubaki kama kivuli ili tukapate kuweza kudhibitisha na kuwa na uhakika ya kwamba haya mambo ni ya kweli.
But the time we're heading in now is not a shadow.
Lakini kipindi tunachoingia hivi sasa sio kivuli tena.
The time we're heading in now is the real wilderness.
Nyakati tunazoingia hivi sasa ni ile jambo ambayo ni ya kweli.
I've been giving message here since this morning and today for several hours.
Yaani huu jumbe nimekuwa nikipatiana siku ya leo pata masaa mengi ambayo yamerudi nyuma.
I can go to one or two scriptures.
Sijaingia katika andiko moja ama andiko kama mbili hivi.
I went to many, many, many scriptures showing the times we're living in.
Bali nimethibitisha kupitia maandiko mengi ya kwamba tunaishi nyakati za mwisho.
And it's very clear in the end time there is a real wilderness, that real wilderness is here.
Ni wazi kabisa kwamba nyakati za mwisho iko kwenda kule jangwani na hiyo jangwa tayari imeshaadimia na ipo.
And like I said, we have to embrace it because that is our road to the promised land.
Na ni lazima tuikubali kwa sababu hiyo ndiyo njia ile itakayotupeleka katika nchi ya ahadi.
We have to get out every spot and wrinkle like I'll read here in Revelation 19.
Lazima sisi wenyewe tukapata kuweza kuondoa kila ila na mawaa kama vile tutavyoenda kusoma katika kitabu cha Ufunuo Yohana 19.
Revelation 19 verse 7 through 9.
Katika hiyo 19 ya Ufunuo Yohana kutoka aya 7 hadi ya 9.
Let us rejoice and let us exalt and we will give glory to him because the marriage of the Lamb came and his wife prepared herself and it was given to her that she be clothed in fine linen, pure and bright, for the fine linen is the righteousness of the saints. And he said to me, write, blessed are the ones having been called to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, these words of Yahweh are true.
Na tufurahi tukashangilie tukampe utukufu wake kwa kuwa arusi ya mwana kondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari. Naye amepewa kuvikwa kitani kizuri inayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Naye akaniambia, andika heri walioalikwa karamu ya arusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Elohim.
May we take Yahweh's call to the wilderness serious?
Mchukua huo mwito wa Yahweh wa kwenda jangwani nani kwa uzito?
May we get every spot and wrinkle out of our garments?
Na tujaribu kabisa tusafishe kila waa katika mavazi yetu.
And may we all be there at that day and be at that wedding supper.
Na sisi tunapata kuweza kupatikana wakati wa mwisho katika hiyo jangwa.
Hallelujah, Yahweh bless.
Hallelujah, Yahweh bless. Hallelujah.